Yeah. Welcome, ladies and gentlemen. Yeah. Snashi Montezi. Alemsa. Titi Boyang Liki. Loilata El. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah.
Ausio Naishona, baby. Uliku Polata. Waina Kutonda, baby. Ausio Naishona, mami. Uliku Polata. Waina Kutonda, baby. Lato la luna, mami. Isana sina tapini mezi, mezi. Nikutonga bulutu, ausio mami. Lato la luna mami.
Yeah.
Isana sina tapini mezi.
Steady boy link, you know.
Nikutonga bulutu, ausio mami.
Ausio na ikutonga bulutu. Kulikame mamusio mamusio kima tutu. Bebikyo, kiwene nila tile. True story, I'll love it to the rest. Kwa bashemi, I'll show the respect. Bakubuyo, we are beauty kwa face. Never sang yellow dinner greatest. Kupunya na tike bakuba mad respect. Love ya luna kie tunai tumile. You are vago, tahani kunyale. Dreadlock you, kiona mulelo. Aniko ni kukusia neve nikene maselo.
Ausio naishonda baby. Uliku polaka. Waina kutonda baby. Ausio naishonda mami. Uliku polaka. Waina kutonda baby. Lato la luna mami, isona sina tapini mezi, mezi. Ni kutonga bulutu, ausio mami. Lato la luna mami, isona sina tapini mezi, mezi. Ni kutonga bulutu, ausio mami.
Bamisi ni wodalini, ni kwa musio ni kumbate zipilo na minahano mungata, kunahana wodalini na. Yeah, yeah. Niko kava kwa ule mami. Ibe mami shituma mavala maritolopo. Nikatoye shako. Kulu waipake limusipili kiwayona. Ingewe na baby falila tole. Nikasila ni mawate mami. Yeah. Nikumisi nile baby kiwe na yeni vatafela mawupilo wakana.
Ausio naishonda baby. Uliku polaka. Waina kutonda baby. Ausio naishonda mami. Uliku polaka. Waina kutonda baby. Lato la luna mami. Isona sina tapini mezi, mezi. Ni kutonga bulutu. Ausio mami. Lato la luna mami. Isona sina tapini mezi, mezi. Ni kutonga bulutu. Ausio mami.
Yeah. This is how we gonna running out things, man. It's Deep Boy Nash Strack Swagga, Moyo Strack Swagga.
Yeah, yeah, yeah. Zamala Tolato is Loila Tayo. 1, 2, 1, 2. Abena Van Flex. Curious.
Yeah.
To Obi Lovers.
Download it at bungamusic.com.